Inkuwabe wa muli Rwanda, zatagende mukacho bambi bose.